Johnny Vighetti feat. Q. Ken Riemann.
Yeah, brother. Born sinner, nkiwa junior nijikuta home sinner. Eh? Busy kwenye chuo mina kababu wa shikaji ndo ilikuwa no form zima bebo andori ya takataka after nshapa form kisima pisu keso sleva kashdi na madrahim tukivuta ganja kwa cho after show kupata steam rehabilishi ndo kuniweka soba uski wala mnazare nidi lostia kwa poda mdhi uza kila kiti ndo niweze pona mdhi inaitwa lala nje kisha nyumba choma quick wanasema ninge kuwa mbali kama si steam tangu nianze kupona man miaka 16 outlaw wezi fata system na kubea hagwe unge nitanga grizzly kama ni miti kushishota nipata eastly kama kawaido shikaji tunasaka ching ching
na nguvu ipo in standing still many hustle vono sudu kwa na change my deals pay my dues, paid in full paid the cost to be the boss kwa kupezi bills always fungua milango mipi kwa funguo za zamana kama juno naitwa kichwa na kwa strange it did friends of it, I paid my cool so wa shenzo ala
snitcha
na mapenzi real
nime switch front upone na washikaji nikijulikana kama bonge ya jambazi nikipiga interview na Willie M. Zazi kwenye mwili menrusasi kanipata kwa mabega na bado gava ikakacha na macheda rest in peace mkudi bado nazi saka preda ambia mama CJ akapata pressure cause judge I never fail I hakuna vile brother ange enda jela wanangoja kundi mada kwenye peras usione hii atini rana kadhalika wakati unatafutwa na jamawa na makali plus wamejihami na silaha na kadhalika haikuwa rahisi tukihanza hii mziki juu kanivosho ja kulio man nyimlinibu sahi tumejeza kila kona mashabiki full
na nguvu ipo in standing still many hustle vono sudu kwa na change my deals pay my dues, paid in full paid the cost to be the boss kwa kupays the bills always fungua milango mipi kwa funguo za zamana kama juno naitwa kichwa na kwa strange it did friends of it, I paid my cool so wa shenzo ala wa snitcha na mapenzi real
siku zote tuko busy na kazi busy na kazi busy, busy na kazi busy na kazi siku zote tuko busy na kazi busy na kazi busy, busy na kazi busy na kazi
ili ndoto kwa maisha lisi inabidi kutokusinzia mikogo kufanya wish ujwe mbishi ushapatia.